nina ogwe weka Seri msajia madiza nange Siyali na mkazomu Siyasago batu kubomu Njibatuleka tuote te
Wait.
ogola bakolero mukazi ogolese mu nyumba tusanye kumusula ebbanga lyakukumye baba amazima gwanfunyo kana oluusi yasanga naawe toyinawo obwoli nakiza mbeere mu nyumba mwe toyina kantu okutusala ofunye ku nsimbi akuleyo ebyetaago amagoba ago esasudde baba nosalawo yende kyekirabo kyasasudde kwoyo mukazi wa mukumi atyo temwesigwa temwesigwa mbalabirya abasajja mbategedde abasajja temwesigwa maama.